ngā take o te taitokeru.
He aha te mea nui o te ao, he tangata, he tangata, he tangata. E te iwi nau mai, tahuri mai ki ngā kawenga kaupapa kōrero o te haora, atu i te reo irirangi Māori o te hiku o te ika e whai ake nei ko ngā take o te taitokerau. He mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kua haka kotahi ake te kapahaka o muri whenua me te tumu Movember kia whakaritea he kaupapa mo ngā tāne Māori o te hiku o te ika. Katu tēnei wānanga atu te marae o korau kore i ahipara a te 29 o painga whāwha. E ai ki ngā kōrero a Chris Henare, kua whakaritea i tēnei kaupapa, nā runga i te hiakai kia hāpai ake i ngā tāne o tēnei takiwa. Kua rua nei a ngai Māori e noho ana ki runga i ngā tatauranga ma te whakamōmori a koi nei he ringa atawhai mō ērā tāne kua ngau kino nei i ngā mate hiningaro.
Nō reile, ko te paingo enei kaupapa e ki te rātou te Movember Foundation, e ki te rātou enei ahotanga kataia te tautoko i ngā rōpū tāne. Nō reira, tēnā waimari i te mea o tā rātou hiehia ki te tuku i te pūtea mō ngai Māori, ngā rōpū tāne, kei roto i ngā hāpuri kato o Aotearoa. I te mea ki te rātou e nei āhuatanga o te haka mōmori, e nei āhuatanga kua tino, me ngā tino taimahatanga kei roto i ngā whānau, ki te ana rātou te Movember Foundation, e nā ahuatanga, nō reira ko tā rātou hihia, kia tuku i te pūtea, kia mātou ko ngai Māori.
Ko te reo tērā a Chris Henare. I te wiki kua tahake nei i puta ai te ri poata e pā ana ki ngā tūkinotanga o te huripari nui a ke priera ki roto o Tāmaki Makaurau. E ai ki ngā kōrero a Albert Cash, pautaka wāinga Māori mo te rātonga patuahi o te tai tokerau, i reira e ia ki te ata kohikohi ngā kōrero me ngā rautaki e ngā wari ake te hāpai i ona ake hāpuri i te wā o te huripari. Anei etahi kōrero a Albert Cash.
E te whakahoki mai etahi kōrero, akiaki etahi kōrero, whakanikoniko kia tika ai, kia tika tonu tātou i roto i ngā, i roto i te whakarātunga iwi me ngā oho tata, te whakapakari i o tātou nei manaaki i o tātou nei putangake ki ngā oho tata i roto i aua huripari, aua waipuke nui e pā nei ki wāinga nui i a tātou.
Te reo te taitokerau.
Ka tiake rā e te iwi koe apu ngā kaupapa kei akurenga mo tēnei haora, mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whārikihia te nā tomo mai ki te whare kōrero te hiku o te ika ki te pai tukutuku te hiku ira NZ. Kia whakairia ki taku ki te kōrero i konei ko Daphne Popata hau, hei kona mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, he whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai pāho.